CKMusicPromos.com.
This dogs in the tune.
Feel any wild up, no. This feel any to fight, no. V-I-P-R-O. Elena. Let's take it to another level. With the goal. Yeah. Before Vazanda, when you fake mukaboto, that it is possible to have a team of Bible. Nina tela saliense ni rival manyozo pachipanda ati ndine che disciple muwa kuchikapu junta ndine big buyer tamba nga nishisha foka ndine ni supplier nina sandu kamo janke kwa tundine chesa bala nilipeche fundo ni masecha na midala ulesi na kuskulu sili mafuna na kujoba nina jaila kushuta vorele nga sema funa mazanga wa siro wa ine jepe ni kona peni nga wapasa oke okay, white ni nyonga magelo kuexa oni nalemba time table lelo kulimeri mesi mailo kulimepo kimo mujaji na load vene vili fair cause vene vichitika unifani kila
pray for me, najita bambi. Ukawala leo foka na mwa na lema. Pray for me, waipa kena chita baba. Ukawala leo foka na mwa na lema. Angala pona ke.
Vini ofia, my friends vanity abandine bad influencer. Swani funa niya olo kuniona closer. Papa vionzo funa kunichinja. Nina tukwa na kudyala ine before na watimba. Makolo vanale mamanjwa na yamba kutamba. The future de lotis like Cheva Kanga. Violence diva sini mafuna parisi. Pamulomo number one ni minya ni sawakazi. Banani chinja sina atindine anko juice. Nipeze kakuli konze monga chakolo wa mosi. Mandhi sima sila osa yenda kupolisi. Nina pende wa kudyala ring leader wa matanki. Dimo lodi mujaji na very fair cause vene vichitika.
Pray for me, najita bambi. Ukawala lafu wakana mwa na lema. Pray for me, waipa kena chita baka. Ukawala lafu wakana mwa na lema. Angala pona gena waste para we. Mwisi tuzapazi kone.
From CKMusicPromos.com.